journal ngal noddirte les sirceaux ngal do journal bindo walla yontere funde wotere holliti widan andini jati kutteje ko wailtagol wattu wonde e wadde nyaloma hande no dum e tayde fu wi sa jeewile hitande kabaruji be dokkata ko nayri bangal no wattu wonde wailtiraade do jabbata kabaruji sappo wattu jono wi journaliste en kani wadde imadraji mustafa jawara kanyun redacteur en chef ngal do journal
le financement certes
faba moy en tersino ko nato sawbe journaliste heba wadde golleji men wodere famina jamaare de kuteji wetla ko watti sabe hannen do huune ko hewti bani aro futtida laaji do natin sabe do haybe ko he hannen an wondi e yaade jolal sa jewdi tida laaji journaliste haana domde jaati hokke balle ko so winna hono kabaruji ko nari bangal weltan watti
sikaso kanko Abdourahmane Bamba o journaliste le radio mum do der sigida nyeta o wakkati fon watton animation ngaji fo hokka jamaade hakkilaji lobbino watto wonti e waylitirade o hali jababuji dum o hebi nyaloma hande no
dans les zones du lor payage
no kujje de kangi itete ton hore be no kujje jobbini walle wotere ko hebta golleji di watti fu so nokkuden asama kangi ittama ne walle imotono udda geede de fu e damudun min jeme be ana golida e mangal par ko noddirta o so feren ko yamirta be takkude ledde den be ne golida kasin e walle noddirtene commission foncière kofu kay horebe o so fere en
les usufruits
journal vert di mali ngal do journal tan wonli leedi meedi ndi kaalo wal wakkati fu no wattu wonde weltirade wori o wi tawde wi be kebata mballi go ko iwrata ciagal leedi ndi fu o do golle wana ko yaafi adama samu sisoko
les médias
hono hewtuna kabaruji wana balle ko fu watte fu se futti ngi golleji nukkuje to hono ittita laaji mata mi won jaati journal sen yogabe kalnde kan ana tidi jaati neddo heba kabaruji be hasingin e mudun watte fu so be yotti hono den nukkuje tewde kabaruji mudun sabe hannen en le watte lafi deejere ciagal mudun du kabaruji yogaji antun tiddi sanne sa sele winide yeda tan ana nato sabe heba tidalla
pression
o yidi do farati janway buitaade jaati so ni journaliste be paabama ko nayri bangal jande hono Issa Bamba o andal kabaru hawaluji hokkiri hakkille mudun
i do seriger se former
ben hani tinnaade hannen be jangina journaliste du kulle fugu nayri bangal wetta ko watti ben hani tinnaade fa hannen journaliste men hokka jamaaren hala ko muuyi kattidala ko wondo mebbe first time balle ko ko hakkete ana fandile golleji mudun ben hani wadde dun sabdu huuna hannen ko sugli homa fu
do se dire que c'est une question vitale
tawedi wi de pelle ONG gonde le credouji di kanya tiagal leddi ana gonde jangindi fu jababuji ko heba ko kay bunnata bernde kanko Ahmed Sekou Diallo lamido fedde ONG no dit afad o wi habude no watto wonde wailtirade o yidu jabbi bangal kebe
non zaretons pas
mene fa handen mede wondi e jangunde journaliste en doddi golleji samoji mene wada hen dandurde jaati hono journaliste wawdo winnude kabaruji gomdundi sanne ko nari bangal weltan watti ana heba hore e mudun sabe handen titala anane leddi tatte fu ungu nati sabe hannen yoga mebbe jaati muya wadde hono di golleji gabe anta fa hannen journaliste ke yo neddo tan hanno famtunde adna fu e damudun
c'est un rôle d'éducation
journaliste be darne mudan mawni so ni ngadi emission ngaji mawdi de kalte le nokkule de no wattu wonde waylitrade ko wonde gollede nyaloma hande o fuf so ni journaliste be ngatta le hen koyde mudan tan ko dartete ko hebataake